bengifula obindaba nenkulumo zangihlula thanda ubhekeza mingthule ebethuna cela uke kwangishayise ngomoya nyangcula nyangcula hlambe ngiyakhula obindaba nenkulumo zangihlula thanda ubhekeza mingthule ebethuna cela uke kwangishayise ngomoya nyangcula.